Ese waruzi ko ubushakashatsi bugaragaza ko buri muntu agize akamenyero ko gukaraba intoki kenshi akoresheje amazi n'isabune nibura amasegonda 40 byagabanya gukwirakwiza udukoko dutera indwara zandurira mu biganza byanduye ku kigero cya 99%.
None se waruzi ko ukarabye intoki ko bikwiye waba utanze umusanzu ukomeye mu kwirinda COVID-19.
Ibi byatuma abanyeshuri bakomeza kwiga bari ku ishuri,
inshuti zigasurana,
imikino igasubukurwa,
abantu bagasubira mu buzima busanzwe nk'uko byahoze mbere.
Tekereza ukarabye intoki,
inshuti zawe zigakaraba intoki.
Twese hamwe twaba dutanze umusanzu mu kwirinda indwara zitandukanye zirimo na COVID-19 tukazirinda n'abandi.
Njyewe nkaraba intoki,
nawe karaba intoki,
twese dukaraba intoki.
Ni Nyampinga.